Wana upenda kudance na iji. Oja iva striker. Yeah. Ay. Hey, come on my sister, yeah see me out, don't you be a mister. Hey, achana na uwe mamba warili, nina nguvu ka Batista. Hey, ani kwa chetembe, au kama nona saa tuendele. Au unataka peleje, mwenye magari, majumba na makwini bilili. Wana wake ni garama, minajua kila kitu kwako we ni garama. Minajua hata kula kwako tu ni garama. Hata nikikupeleka cinema ni garama. Ila huku kwa kuna makeke, kuna DJ Maki huku acheche. Kuna visambuza na vya kuku vya kuku. Kama unapenda kula kula acheche. Hey, aya, I'm always on the fire. You can call me a sweet liar. Hunting does no retire. Hunting guys, no retire. Hey, no retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire. Hunting guys, no retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire. Me, I say no retire.
No retire.
You come like a pita. Sasa nime mia uko ista. Hey, nyumbani kwa my sister do. Kuku na wapiga tu ma TikTok. Kila huku ndoto ili upate. Mawiki mze wafikao Aristote. Ingawa na vitambo zina lolote. Itabidi ya liwe tu kivyo vyote. Mana kila kitu nendana mtoto kimbila nana hilo boti nilana Akitembea nyuma dana dana ana cheko mwanana. Acha onje banana. Siwali kudanganya kwa chipsi. Huku utapata mambo yote bila kiki. Utasuka mitindo ya nywele kila wiki. Au nataka nywele kwa joni joka kiki. Shida labda si so pesa. Takuchukulia Lamborghini so chesa. Achana na wauni na pesa. Mina kabwa na majini kisa pesa. Hey, aya, I'm always on the fire. You can call me a sweet liar. Hunting does no retire. Hey, aya, I'm always on the fire. You can call me a sweet liar. Hunting does no retire. Hey, no retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire. Hunting guys, no retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire.
No retire. Me, I say no retire.
No retire.
Take five now.